Zambian Politics.
Swagga boy, na umfana wa machiki, ela mjo Vem from
Njipotanze wa masini bro ise kudala. Weba kivina pita vakudala. Taze kuporo na kuribolo ni wa mdala. Nazeri belazo watu ni wa shikaya. Valongo Vanze janjala si valongo. Valongo Vanze janjala si valongo. Kwazeri bati shite shite, niku shite on shite. 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 Nanze pana konde chifu kwa chama skando baba. Flagisti na gwesepo baba. Bike kero tazo mwita na panbriki. Wala kofi yao nje anze panbriki. Nakula pamalasha kumaranda bout. Mwenizo ndela bafana wama insult. Bafana pashpanda wanderele. Hatia wego wongo mbafu wanderele. Nakula mutu mwonga papa magunyu. Hatia sewo kama fana wakunyu. Desbali wama sampo nifumu. Sofa maeta walifuwa madumu. Nina badwa sinanzo siva ninga sive na iwe. Wache tambati wa siva na naine. Soni paseko dikti di mamala. Rest in peace in chavalongo sa chumala. Njipotanze wama sini bro ise kudala. Weba kivina pita vakudala. Taze kuporo na kulibolo ni wa mdala. Nazeri belazo watu ni wa shikaya. Valongo Vanze janjala si valongo. Valongo Vanze janjala si valongo. Kwazeri bati shite shite, niku shite on shite. Kwazeri bati shite shite, niku shite on shite. Kwazeri bati shite shite, niku shite on shite. Kwazeri bati shite shite, niku shite on shite.
Zilingana mepoza life yezeli yovuta ya valongo. Katanda na keu moyo ziweze bulongo. Ezofuna beba kala beve palitongo. Enze Christopher zina zaine mutongo. Nikuvela filifoze vele bakuuza. Ukapango chusha ni meno ye uzaruza. Wani poya bela poya tatu makuluza. Mazini ya bochezi mezofuna. Kalange zizibika kaya ngativa na kuila pona mabuku. Batikumazia kuwa menya boy fluku. Niplagile poa bosi lefo ya chivuku. Fie mcha kutie boy presa
kuchivuku. Jibotanze wama sini bro ise kutie. Weba kivina pita vakudala. Taze kuporo na kulibolo ni wa mdala. Nazeri belazo watu ni wa shikaya. Valongo Vanze janjala si valongo. Valongo Vanze janjala si valongo. Kwazeri bati shite shite, niku shite on shite. Kwazeri bati shite shite, niku shite on shite. Kwazeri bati shite shite, niku shite on shite. Kwazeri bati shite shite,
swaga boy niku shite on shite. Sivenze kuchinda ma especially wafana wa muloko. Koloko zima kira koma na loko. Tienze wa masini bro. Tika kuza futi sunga tibirive bro. Ine yanga enze wante tema. Kirigidila inimbama ambosera. Eloni nakula wantyotya. Ukani kwiramo nishufuna masoka. Ndota omuti ufurumu kamba pachadiza. Susivatina kwesa bona kamfisa. Kabuoksele tezo katuma mabans. Apa warira tiamanonga mafans.
Kinshaka wapa off-key.
Ela alora team team. Pasta mandala ntena inigaz. The junior campan. The big push o mukamba. Yes bali wa masampo. Jodzi ya wa shike ovin. Sweetie gongongo mumbafu.
Tike mufana.
Wawizi paka mwana south.
So we toni gaza ikata.
Team Dola.
From Bonzi to Bonzi.
Off Q Records. Downloaded from ZambianPowers.com.